Yeah.
Volume Star Records.
Charity they done. Boogie Genji. Light all day. Juu mpaka chini tuko alright. Vibes zetu pia ziko alright. Man a real dealer. Musical killer. Mula pon mula. Yeah.
Flow tighter, man a gangster. Me girl so sick, she a dancer. On the dancehall scene, call me master. Yeah. Fire starter. Boogie Genji, wako kwenye rende. Tafuta kazi, usifinye makate. Sean Michael, biga kitu K.O. We hustle harder, we have a rich like so.
Mangwariti nazitise bila kibre. Tunajua head bad nilizikre. Mangwariti nazitise bila kibre. Tunajua head bad nilizikre. Zimezible, zimezible, zimezible. Anakuku kible. Zimezible, zimezible, zimezible. Anakuku kible.
Nakupedol tukislay tukinjikili. Nikisharia unyapo wezi ukanidi gimi. Nakunywa kuna mashifla za kisongi. Ukisha nipa uningami ani unioni. Tuna blaze mambegega na the don. Izi mamba na chetuli tukindasu. Na tuna gun down kila ni barima. Na tuna gun down kila ni barima. Tuna pull up kwa mambaro na ma M16. Siku zote nao wadibaki ni sin. Kuobogisha na pills za kimezesha. Kuobogisha na pills za ki.
Mangwariti nazitise bila kibre. Tunajua head bad nilizikre. Mangwariti nazitise bila kibre. Tunajua head bad nilizikre. Zimezible, zimezible, zimezible. Anakuku kible. Zimezible, zimezible, zimezible. Anakuku kible. Sare mezesha nimejidesha. Rima ni na Romeo kuliko wanchweza. Tutazieng na bufero uzidi kalesa. Bududum ukiniritipo kwa mayesa. Zanagi, niko jia waragi. Wesa noka tunakuja kukuza mali. Utashono kibindo kitu kwa sajari. Kuti sita tukimbachi ukonda kali. Jaku nikudise dukulu. Nago shode wamevaisi mafukuru. Mame ameni kwa ria zaki zangaro. Wanadia roju wakona unguchu. Mangwariti nazitise bila kibre. Tunajua head bad nilizikre. Mangwariti nazitise bila kibre. Tunajua head bad nilizikre. Zimezible, zimezible, zimezible. Anakuku kible. Zimezible, zimezible, zimezible. Anakuku kible.
Endela juga juga ni keuti. You just grown inarienga tifla. Wanda ni madon wa melinki. Stand up praise na kuna wodela lajo. Wadango city ni mapandis ni maria mbesi. Kuchachicha nikawa napigwa shebe. Wedela izi merar guzu jeyu. Laida adisia atigraba. Entamesi mbogi laizi kuchachisha. Maria laizi miuda izile buakla. Siwa bukla wakutekwa na ginimbi. Tela banku wa banki gagula.
Mangwariti nazitise bila kibre. Tunajua head bad nilizikre. Mangwariti nazitise bila kibre. Tunajua head bad nilizikre. Zimezible, zimezible, zimezible. Anakuku kible. Zimezible, zimezible, zimezible. Anakuku kible.